baneranje murebe cyabaha bantume umwerere yahinjira akakunze kenshi yahinjira umwana yagenda mu ihamwe yaragobaziritse mabazi izo baneranje murebe cyabaha bantume umwerere yahinjira akakunze kenshi yahinjira umwana yagenda mu ihamwe yaragobaziritse mabazi humura umwerere wagendaje inganda zumba zaterana hamwe na benshi mwerere wakwinjira wagendaje umushyo wito wasimbura ushyo wente wahinjira wakomera umugamba ndekaitwa wagenda humura zunga zaterana hamwe na benshi mwerere wakwinjira wagendaje umushyo wito wasimbura ushyo wente wahinjira wakomera umugamba ndekaitwa wagenda
wakomera umugamba ndekaitwa wagenda.